and posting and whatever way here, and Dagal Koso had the and Dagal and the one hand cut it in he had the phase two and to survey and phase two man how and so the other phase in Lavade Hotel Khan and the Dagal and Karen Gasoda into below the Dagal Khan Dagal Mida Musa de Venin, Southam Layer has no high and Dagal Lavu Lavan was to be treated. The note or half looked at a or I should go there. So I jagu I and the other guy was in the end. The note or half did a little square at top or what is that is published. And the other way to get a character or what is I wear a top at even or a full name or a collecting can you go half. Ini ramal ay kuda kafein salai abari ini segala sesuatu ay kuda kafein oh ayahu ay hulgal tuh niel utonah dega algan tulis sulat segi sifti an ramal ay dega sahutalen selamat kasna sahara sebule logi segi kawaris pihal kas skur seni segi okosuh dua ha inai samayan.
مكان وزير لكن سيد اللجوء قال الشباب أنتوا بدنا دجال هذا إياك سوق هذا and هدي أدينك أقدام حكى أنا قصارى أنت أصلين وديسوق هذا
and واحد كان يا دو حان هو سيد اللي بدنا دجال هو على هذا الحرب خد على هذا دجال هو على and عيد ما تقول دفاع كتيره أو تدرس كتيره وغير ما كل هذا يو وغير كاسي khasab ciidan kowera ka qaada waxa ku yimaada in waxa dhaawacyo badan gudimasho ku timaada laakiin akhiran waxay ku guuleysteen in ay ka saaraan ciidan ci weerka lagu qaaday oo jaabti taasna waa wixii shalay dhacay isla markaasna waxa weey qoys lagu gaartiyay khasaarooyin fara badan dabcan ciidanku dagaalamayo oo ay isla dagaalamayo and ma aha mid kaliya u fadhiya in aan fooha asagu inuu wax jiro laakiin waa ciidan u diyaar ah inay fooha shahaado helaan oo ilaahay dadkiisa u dhintaan cadaalad waxa ay
and marka wasiir ciidan badan oo al-shabaab dagaalka ku lug lahaa deegaanada galmudugna qayb badan oo ka mid ah al-shabaabku waa laga soo saaray xagee ka yimaadeen ciidankan aad sheegteen aad adigu weerarteen
and ciidankan anagu xogta aan helnay waxay ahayd ciidan ku dhawaad 2000 oo askari inay soo ururiyeen oo isugu keeneen aagga ciidamadu ay ku jireen oo ay ka keeneen qaybaha kala duwan ee midowga iyo galbeedka dhammaanteen meelihii ay u jireen gaayada oo dhan ay ka soo ururiyeen oo halkaas isugu keeneen ciidoodii kala dambeynta ahayd ay isugu keeneen qorshahooduna uu ahaa halkaan difaac ama weerarkan hadda ku socda in ay naafeeyaan sidii markii hore ay sameen jireen in ay naafeeyaan si hawlgallo u dhacaan laakiin ciidamada iyo sidoonku ka war heleen isla markaasna ayaga lagu weeraray goobihii ay joogeen oo meeshii ay go'sooyeen oo ku dhacay
waxa sheegtay wasiir in ciidanka al-shabaab ay ilaa 2000 ahaayeen is-aruursanay dawladdu waxay sheegtay in 100 ka mid ah al-shabaab ay dishay haddii sida aad sheegteen ay sax tahay 1900 xagee aaday yaa si jooga shabeelo
shabeeciyan meeshii tigi jooga meel uu ka saaray haddaan ku sugan yihiin dabcan way ka baxeen goobaha qaarkoodna way ku sugan yihiin oo maantaan xataa duqeymaha lagu sameeyey oo diyaaradu waa duqeysay ciidamaduna horey ugu sii sakadeen marka waa meeshii difaacii ugu dambeeyey ay ku jireen oo islahayeen haddaa kan ku jabteen oo ka baxdeen meeshaan meel kale ay ku hakadaan maba ay jirtaba marka waa ku qasban yihiin in ay ama ku baaba'aan ama muxuu haysaan isku helaan marka haddii ay yiraahdaan dee waxa waa lagu baabiyanayaa meeshaan
waxaa sheekeenay duqeyna dhacday xaggee duqeyntu ay ka dhacday maxaase kala socotaa khasaaraha ay geysatay duqeyntaasi
taasi waa diyaaradu waa duqeymay ku sameysay aeroportada dowladda muxuu meesha duqeymay ku sameeyey in ay dhaawacyo iyo meydad ay geeyeen magaalada Caadna oo maanta duhurkii waqtigaas way soo gaaray.